Saba, DJ 7-1-1.
Puto quarumba, quarumba, passe quarumba. Puto quarumba, quarumba,
passe quarumba. Iva ni umbo usiku, ama tuseme mchana. Mapambazuko asubuhi, nikiwaza gana choka. Uko nyuma kila kitu, yani kinaonekana. Kificha baibui, zigo kama linadondoka. Mara kafunga kanga, kenda dukani kwa mange. Kama ni muganga, kashika ndumba jigange. Yani nikisanga mbusa wangu pane. Usombe sa madanga, unavyojipanga wa mdange.
Mbele ana mabawa, wana mabawa, Konde Boy.